Kusari sita leave ya. Anataka ni kutoka sita leave ya. Anataka ni kusari sita leave ya. Girl ya me body sa me partner in a crime. Anasema ni kusari sita leave ya. Anasema ni kutoka sita leave ya. Anasema nitaenda sita leave ya. Girl ya me body sa me partner for me crime. Anatida sema skiza kiasi vote and talk. Twende kanisani ni kumari basi spos. Eliate kudandia ni kita mlikonga tote. Mapenzi ni kianza ni forever kuna pose. Baby ya madari tabia zako make me proud. Hatizu za Thomas usiwai kwa na doubt. Mimi ndiyo soja wengine ni maskout. Mapenzi ukini pasita wale ndi tauta. Baby dunga fiti ni kupeleke outa. Jebeli na kauta. Then you pan your dog, baby chill upon the couch. Tony Goose, then you top on the outer.
Walisema mimi siku fai, but she's too bad. Walisema mimi siku fai, but she's too bad.
Yo, walisema ni kusari sita leave ya. Anataka ni kutoka sita leave ya. Anataka ni kusari sita leave ya. Girl, ya me body, ya me partner in a crime. Anasema ni kusari sita leave ya. Anasema ni kutoka sita leave ya. Anasema nitaenda sita leave ya. Girl, ya me body, ya me partner for me crime. Anakilia sema
baby, ulinipa wako moyo. Without judging me, my past was never important. Ulinipenda anyway. You didn't care, yeah, yeah. Kule nimetoka, no. And my eyes, ability, I am questioning, yeah.
Walisema mimi siku fai, but she's too bad. Walisema mimi siku fai, but she's too bad.
Yo, wasema ni kusari sita leave ya. Anataka ni kutoka sita leave ya. Anataka ni kusari sita leave ya. Girl ya me body sa me partner in a crime. Asema ni kusari sita leave ya. Anasema ni kutoka sita leave ya. Anasema nitaenda sita leave ya. Girl ya me body sa me partner for me crime. And I'll tell you that.